Pamoja Record.
Wisa Dansa.
Achanti Baba Nasma.
Anaboga Tanya.
Duke on the beat.
Kasima kata, kasima me. Kata, 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 kata. Bigine me. Nasima kata, kasima me. Kata, 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 kata. Bigine me. Nasima kata, kasima me. Kata, 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 kata. Bigine me. Singeli cheza kata, kata. Kasima me. Kata, 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 kata. Bigine me. Nasima kata, kasima me. Kata, 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 kata. Kasima me.
Hey, you know, see me come from my work, you know. Yeah, na boga di kamina baga na tacha mi guno. You know, see me men come from my work, you know. Me na baga na tacha ya niam. Hey, you know, see me men mambo umo. Hey, wana mzuri wana umpo kwenye mfumo.
Wana umo kikata na dacha na kiuno.
Ise mama, tatizo penzi dipe lipo wana kwenye utamu wa kenye. Mpenzi dipe wana lipo kwenye umbula kenye. Tatizo penzi dipe wana lipo kwenye mfumu wa kenye. Ila zamani na ini dipia nifana ninye. Na zamani na ini dipia nifana ninye. Tatizo penzi dipe wana lipo kwenye umbula wa kenye. Penzi dipe wana lipo kwenye mfumu wa kenye. Yeah. Hey, na nyuma, kajazia. Uwe nyuma, usione aibwe. Ukimcheki bwana nyuma, alivoja. Bwana bwana uko nyuma, alivoja zia. Ikiona sipime kapa mama. Anako katika eni ya bana numada. Kiona sipime kapa mama. Anako katika nani changanya numama. Uwe bwana uko nyuma, alivoja zia.
Hey, minachoka bwana no. Nasimai, wani bwana no.
Kata, kata, kata,
kata. Kasimene, kata, 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 kata. Bigine, nasima kata. Kasimene, kata, 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 kata. Bigine,
kata kwerie.
Isi mama, baba yake. Mimi nachoka na voni paniki vyake. Style yake ya peke yake. Vituko vyake. Mimi napaga wake. Unochake napaga wake. Kata no mama mama. Nasimene. Kata 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 kata. Bibi nene.
Wedo ni kiwango.
Awe nake.